It is an entertainment. Straight out zpushup.com.
From zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, till to the top, I bring the breeze, now the sizzling. Let's hit the club that I feel the most, teacher echo motions, kuliba zaenda kunyumba. I feel the groove, from outside, I check my ID, got issues with the bouncer. Yala kosako, twala chitasha, then I still young. Zazi panga div, monga uja if, zafa kama ziv, but isi wazaziv. But either ways, me and Nasty got this game a lot.
Wana kukumpa uka, wakembo bali zinda uka.
So watambe,
wekupusa ula, wakembo bali pusa uka.
So watambe,
wana kukumpa uka, wakembo bali zinda uka.
So watambe,
wekupusa ula, wakembo bali pusa uka.
Piki piki na piki doli, nakasanga na piki doli. Bali waka buto nomba na bacha, imi fuali de apena, ukwangala kuchena. Imi vele ya bupuba hawe mwandi mwimpenya. Very nice, whoop one plain sight. You know deep down your heart that ain't right. You see guys take it easy like my girl Brisky. If we're to dinnerless at the trimba nefikesa, you better come correct or you regret. Wanya ntunga fi fololi apaka lakose chikali kulida. Wanya ntunga fi fololi apaka lakose chikali kulida.
So watambe, wana kukumpa uka, wakembo bali zinda uka.
So watambe,
wekupusa ula, wakembo bali pusa uka.
So watambe,
wana kukumpa uka, wakembo bali.
Started from sky, manje ni paka pons. Low cash, no drinks, once ni pama phones. Once again, squad is a change of venue. First stop, paka sport, palico menu. Order one plate, koma tilipo four. Mwiti za indela bond, if you're like sova so. Turn up, kakumi quickly. Pangapo ka whiskey tips, impaka na dizzy. Kupanga pochi buwenz na wakangono. Sindise my friends, but pali glen ni nomo. Lolo na kabievya kamu fomo. Ziko mama show, stingene sangamu gomo. Next thing, nevu chei katigwila. Dance floor chifuile chea onelako. DJ chuoneka aiziva. Tika punda selecta abwe zapo. Young and reckless, party founders. Favorite place, pasogolo pa counter. Blackout tumozi azima wa bouncer. Tili bezo osha wa bouncer. Shots!
Wana kukumpa uka, wakembo bali zinda uka.
So watambe,
wekupusa ula, wakembo bali pusa uka.
So watambe,
wana kukumpa uka, wakembo bali zinda uka.
So watambe,
wekupusa ula, wakembo bali pusa uka.
Come on. Straight out zpushup.com.